freestyle guy. Yo, yo. Sitaku hide, mi ni msick, nasa kuwa na WHO, nime hide. Wame sick, wezi kunipata brigi chona behind. Nina click, toka wa yaki wetu ngong na manike. Zina fit, Kipchoge sprint marathon. Kanyagia 180 speed kuru boom. DJ anaipea ma spin kaguru doom. Mini cockroach inaiza speed kuzuru doom. Next tycoon, metoka kuongea na huru zoom. Na wa supply na ma style zingine authentic. Freestyle aje hii watabai senti kwa banki. You be surprised wasia wakuta kini wengi. Usisha Christ ono kimwagili wa blessing. Meishi na maon kumind my own biz, chilling kwa lobby, nione how it's gombi. Wakini hoji, mini taiso madondi, jinai, sambaye Nairobi, yeah.